on the left, my people on the right, to my people in the middle. You ready? Can you feel it? Okay. I'm inspired. Right, left, 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 right, left